mistake.
Ni kitu unajua pia lazima tukumbuke ni watu because of hiyo inequality, because of hizo shida zote, because of vitu zote, wasa wamejam. Wasa wana uchungu mob sana. Na hakuna place ya kupeleke uchungu.
Yes.
So kitu tu ndogo iki happen, hata kasi fault ya mwenye ame cause, umse shida zako zote zitenda kwa umse.
It seems this person just wanted a beautiful like map. You should notice shape ya Kenya na kwa so kuna perfect hips. Like it's
kuna straight line.
Yeah, yeah, it's straight lines.
Thin waist.
Yeah.
Thin waist. Yeah.
Model. Model. LX 570 yeah. Yama excuse me, LX
600.
Nani was driving that? Naitwa Sakaja katikati ya nai. Sakaja looked cool. Hey, Ruto liko na asa ujaraya sikanza mpaka debate. Ati umse, since 1992 amekuwa na driver. Iko na driving license kwe.
Iyo ni swali muhimu.
Kaziyeba renew the license. Eko nene.
Eko nene.
Episode 576. Tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Yeah, na leo tukona two filmmakers, tukona Sam Soko. Sam, nakumka, tuliko tunamiti sikuza Lightbox. Bado kwa Lightbox?
Yeah. Lightbox, LBX.
Okay. Lightbox kukwaji?
Ah, tuko poa. Yeah. Tunapambana tuna.
na hali. Alafu tuko na Jordan, najua unashindwa. Mseko na dread anajiita Jordan. Yule ni jina ya gava. Ni jina ya gava.
Jina ya gava.
Yeah, tu inakaa budaki alikuwa anataka mseko na Jordan hapa kama. Usiku ni so 92.
94.
Yeah. Oh, named after Jordan. 100%.
Chicago Bulls. Yeah.
Afu kama ku go the different route kabisa. Yeah.
So where's in your Jordan?
Nakwanga irony.
Too early.
Na nini, at any point ulicheza b-ball ukona like shit, I was given the wrong name.
I think nilianza ku drift mapema sana from from your jina.
Buda alikuwa anapendaga b-ball ama ilikuwa tu
sana alikuwa fan bado mpaka sasa.
Yeah. Ku sisi na just saa hiyo time sasa sisi na tunaanza kufika nitakuwa ni teenagehood. So Jordan alikuwa kila pale. Alikuwa anaenda mama 3 zote Jordan. Yeah. Alafu Miami Heat ilikuwa. Cuz your culture, I think that's one of the things that Patiagi credit people in their 60s and late 50s.
Yeah.
He come to pop culture ya Kenya, they did so much, but unapata kama youth wanachukua zae. But on yourself anaga. History za graffiti kwa matrix, loud music,
kina kalama shaka.
Yeah. So
they were so influential. Kwanza mama iko wawili, Mike Tyson na Michael Jordan. Cuz ukinyolewa box ni Mike Tyson. Ukinyolewa yote ni Michael Jordan. Walikuwa me affect, walikuwa me affect nini? Even the whole society.
Na kipara ilikuwa Tupac.
Yeah.
But sasa yo Tupac sasa ni kwa sisi wale tunajua rap. Otherwise mamadha zetu wakionaga mtu hata nishaisikia kama mamadha akisema Oliello Jordan. Oliello Jordan amenyoa Jordan. Oh ni mamadha. So like that's why hata nikionaga kina Steph Curry, I don't think there's ever going to be someone as big as Jordan kikam to basketball. Acheki. Like mamadha just
your influence. Influence ni massive. Like hata kwa grao kila mtu alikuwa anajua Jordan. Hata kama jaimuona.
Yeah. Nika Reggae na Bob Marley.
I think kabisa.
Yeah, I think niyo nini. But so talk out kibonga juu movie yenu mpya, mani documentary. Documentary na movie is the same thing. Talk out kibonga juu documentary inaitwa Matabele, Matabele Land. Yuni, is it a nickname ama?
No, ni place. It's a region in Zimbabwe. It's a very big region in Zimbabwe. I think it's in the south.
Oh, so mlienda Zim.
The director Nyasha anatoka Zim na ni story amekuwa ki make tangu 2018.
Okay.
Yeah. Na ilikam kuisha this year.
Oh, na nyinyi mliweza kufika Zim?
Si mimi nimeenda Zim.
Yeah. Okay. Niko nafikiria kwa nini mnaogopa kuzimwa? Kwa nini mnaogopa zim? Because watu washaenda gazimwa wananiambia gala it's going to surprise you. Like there's a lot of in quotes development. It's just that the currency got messed up and what, but it's actually not what you expect. Because that you expect a country with a very weak currency, so you expect country to inaka hivi. But you find that it's actually
zim na zai describe nika inchi inaka ilikuwa na development alafu mse akafinya pause. Yani ilikuwa ni I don't know it actually tulikuwa na bonga juu ya 90s. It reminds me of Kenya in the 90s where you feel like something was happening and then it stopped and it iki restartiwa unaona nika kutakuwa na movement tena and hiyo ni feeling una get ukikuwa zim. Yeah.
Well, and after Mugabe ama kama Mugabe yuko?
Like the year, I think I went the year before Aishie.
Okay. Kwa sasa wali notice tu mianza kutupa rada waka take over. Ni mnanguagwa. Ita kwa sijuu mnangagwa.
Inakangali.
Ningumu. Ningumu.
Iyo jina waga hali.
Mnanagwa.
Mnangagwa.
Emerson.
Emerson.
So, oje ifika zim? Yeah. Interested after hii?
True footage nimefika tho.
Yeah. So kwa interested after hii documentary yama bado unaogopa?
Maybe. Ikienda ku screen in Zim, maybe tutafika, maybe not.
Yeah.
Zim
ni place supu sana.
Yeah.
Iyo ni ukweli tu. Like, inchi mob tu hii Afrika zinakuanga supu sana.
Yeah.
Ni tu... Na kama unatoka hapa anyaya si ati ni kitu ya kujudge. Ni kitu... Uki experience ani... Zim ni supu sana. Yeah.
Especially ukiona kusikenya. Kenya saizi tuko in a very interesting place, yes? So, first thing is also, the Singapore dream, is it doable?
No.
why not?
No.
Why not?
I think tuna pull in so many different directions and for there to be, like, one, is it possible for Kenya to be a developed first world, whatever word you use?
Yes.
100%. It's very possible.
Mm.
We have a very highly educated
population. Yeah.
Tech, connectivity, we are one of the highest in the continent. I Kenya kunado. Mtu asidanganye kunado.
Yes.
Na, unlike many African countries, we kind of have a bit of everything in a country. You know, we have... Tuko karibu na ocean, tuko na a massive lake, kuna mahighland, kuna like tunaweza grow our own food.
Yes.
Tunaweza, like there's so much we can do. So potential wise, 100%. Shida ni tu wa Kenya kuelewana. Jo! Noma. Yani,
unamaanisha nini na kuelewana?
It's not, ni politics is one thing. But I think saa zingine we make it all about the politics. While... there's so many things that true ni common sense. Nikaa tulikuwa tunaongea juu ya barabara. Unajua ku as in I don't think driver mjinga ni politics imefanya akakuwa mjinga. Unajua. Lakini there's kuna madharau fulani we have against each other
and order.
Kitu tu kuna tu ka respect tu kadogo. Which tuna need kwa nayo. Na hiyo ni kitu ngumu. Tunachukia watu wamesota. Na kubaya. Like, Kenyans really hate poor people.
Okay.
And na hiyo madharau, hiyo nini, and until we somehow accept or acknowledge as a collective that every Kenyan deserves a certain level of dignity, ayo first world ni pipe dream.
Okay, uneza initongo nini ile? Uneza explain that statement, Kenyans hate poor people, because when I look at Kenya, I see a lot of poor people. So are you saying that we hate ourselves?
Yeah, we do.
Our poverty levels are very scary.
Yeah, but they're scary, but not compared to the rest of this continent. So zingine busa ba ikiwezekana watu wanafaa kufanya zile hizo exchange program. Waende waone vile watu wengine wanaishi.
Yeah.
Na si ati ndio useme ati tuko poa kuliko. Ni juu tu kitu kaseme shule, si ndio? Basic things, school, healthcare, food.
Yes.
There's many places you'll go where food grows, where food is thrown away. Hiyo ni common sense. Na kuna pesa ya watu wana food. Unaona, lakini ina boil down to what can we collectively do to make sure everybody eats.
Okay.
Mm. Unajua. Na tuanze tu na food. Hata tusiende hata vitu zingine tu mob. Tuanze tu like kuna place tunaweza fika tuseme hakuna Mkenya anakosa food. Like hiyo si issue tuna deal nayo. And again, that's something that we can do.
Yes.
Yeah.
Yes.
And if we can't get to do that, sasa ni nini tunaongea juu ya first world?
Okay, makes sense. Because this story of food vile umebonga imenirimind. Kuna story fulani tulifanyaga kwa the weekend update. Ilikuwa ni buda fulani ame dedishwa, I think, na sons wake. Juu ya size ya ugali. Una expect that ikue, sijui western. Ilikuwa Kalenjin land. Yani kifika place, afu nani, Ruto tayari alikuwa president. Waso napigana juu ya size ya ugali. Ile jina kuonyesha vile.
No, una get like sasa.
Like, poverty levels ni agwa.
Unaona, nani, yeah. Na yote ni kitu tu sasa zingine mbushindwa hata place yenye kuna food kuna watu hawana food,
yeah.
Na saa hii uko hakuna mtu amekuambia hiyo cabbage utupe kwa nini,
yeah, yeah.
Hey, lakini if kama tuwezi elewana tu na hapo eh
hata nita come back to bad history ya Singapore. So Jordan, the Singapore dream, is it doable?
I think ni okay, pia mi siko optimistic kuhusu sisi kwa mainly cause naona like institutions zetu ziko already the structure of institutions zetu
complex,
like, no matter who at a head is institutions, the only institution yenye ni strong I feel like ni private sector, na hiyo ndio imebeba Kenya sana, especially Nairobi. But government institutions hata like tukienda even the non-governmental, the NGOs, na feel like hizo institutions already structure ziko built on the wrong foot, na anyone hata akiingia hapo it will take a lot for you to change that system. Ni much easier wewe kuwe pushed out ama like u conform to your system than like u make real drastic change. But kuna hope, si ati like kuna hope.
But alafu sasa the question would be, if is Kasongo putting that out there, is it a good thing or a bad thing? Is he by him saying that we can transform this country into something else, is it a good idea or is just bullshit? Cuz kuna sana I dismiss wanasema hivyo and I go back to we can't even afford food, we can't even afford a pot to piss in, najua. So how are we supposed to be thinking about the first world? But wewe on your side, do you think, like, what do you think, is this a good idea that we are even having this debate?
Me think hata hii idea ya first world ni very like colonial way kuangalia development going towards the west ama
okay.
developed nations. Na feel like Africa tunaweza kuwa na our own way of developing yenye itatusuit sisi. Juu tukianza sasa kama housing, tukianza kuwa kama New York,
yes,
like already tunaanzia very far much behind. Lakini tukiwa tu na like our own houses zenye ziko built from like our own materials zenye ziko locally available, kasa hii most of our things building ni Chinese, like utapata apartment yote ni like Chinese.
Chinese architecture,
yeah,
very meaning, small rooms,
fabrication, kila kitu,
yeah, kila kitu mpaka even the appliances, furnishing, kila kitu. Naona kuna much easier ways to like build a home zenye I feel like juu tunaangalia the west as the modern and the future,
yes,
then automatically tunakuwa very behind. So sijui kama Singapore Singapore looking forward nini itawa sijika hiyo
utasikia Ruto anajitetea sema Singapore is in the east but to understand, I think if you think about development, we think about roads, we think about your infrastructure, but what we forget ni like tulisema food, food security. I think food availability of food is what separates us from animals, I think, to a certain level. Animals just live for food, najua. Like lion ikiamka asubuhi haiko na dreams and ambitions. Inakuwa tu ni leo nitakula. Haina taxes. Alafu to reduce Kenyans to that level where there are Kenyans right now, there's a Kenyan who does not know where his next meal is coming from.
Exactly.
Majority.
And then there is, yes, majority of Kenyans. And then kuna our Kenyans wale. Alafu not even that, but a balanced diet.
See food too.
Yes. Because I don't know kama usha notice kitu moja. Uki interact na walami, no interact na watu wametoka majuu ndio at some point mtu notice. Hata sisi wenyewe wale tuko healthy, tuko healthy. Like we have a certain level of stunted growth. Ushai feel yo?
Ata zi growth peke. Like, ikitu ni ukikuja kwa health na ukifikiria tuna unataka watu waishi healthier lives. Kuna ugonjwa mob. Kuna, and yes, unajua kuna the medication part of it. Like, unajua kuenda hosi, kutestiwa mahosi, ku available and all that. But I do strongly believe just the health, the well-being of the human being ni kitu tu foundational to everyone. Unajua ni umai end a meeting ama we have conversation I'm saying na umekula tu njiva breakfast ukakula lunch like kuna venye ni tu na Kenya tu Kenya nasema. Like, if you think about our food, I think traditionally our food is actually very healthy.
Yes.
Si usema, sa zingine, because the Eve from Tunabonga ili happen in Southern Africa. In Southern Africa, they eat a lot of meat. Ana kuwa explainia how much, uku unajua ukileta plate na kuna green, kuna mtu anaeza catch. Unajua?
Yes.
Ako mboga iko wapi? Unajua hata uende place useme unataka tu nyama atakurushia kamboga tu nini na atujui. That's a very it's a thing that happens in this region. It doesn't happen in other regions in the continent. Like tunakuanga na mboga mob na variety paka watu dharau mboga zingine. Like hiyo ni privilege tuko nayo na kitu kaa hiyo ni instead of us downplaying that ni kitu tunafaa ku encourage, ni kitu tunafaa kukuwa like hii ni kitu wenye ni privilege tuko nayo na tu celebrate na tu enjoy na inatusaidia kuwa healthier. However, like unasema, priority inaenda kwa tujenge road ingine. Na si ati kujenga road ni mbaya, lakini ni au feel poa ka uko like there's a whole group of population that can't.
So yeah, no, just kuuliza jo, is the Singapore dream? I've never asked this dude, like, is the Singapore dream, is it realistic?
On paper it is, but what did they do to be where they are? Majorly fika place Singapore, China, UAE. Unajua UAE, those countries ilikuwa zina, of course China maybe ilikuwa tu ni crime and stuff, ujingu upumbavu. But kuna level ilifika mpaka how the leaders themselves wakasema enough is enough, we need to do better. We can do better. At some point, wana sama Singapore na Kenya ilikuwa ni the same level.
Yeah, au tuambia hivyo. Unajua kuna nini?
Hakuna ya materials enough kunini, but maybe they were not. Au kwa metuacha that nini. But pia nani, leader wali kama akasema no. Itafika place sasa. We have to be, you know, tunafaa kwa tunacompete na the best. Why can't we do it? Yeah, so sisi we have a duty after every 5 years kuelect wase who are accountable na pia now them as leaders, you know, sisi we can only vote but ours in your number kizo policies pia now it have to come from them. So is it good? Is it a good conversation? Yes, because we are aspiring to be good, but we have to be very much aware that we have to aspire to be good. Na pia leaders wanafaa kuwa accountable.
Okay, yes. But nini, mshaona any footage coming from Ethiopia lately? Addis Ababa. So let's not even go far. I don't know the capital city of Singapore nini. Is it actually Singapore?
Singapore city, Singapore.
Yes. Unafikiria Nairobi tunazafika ka level ya Addis Ababa? Have you seen the latest Addis Ababa?
But unajua pia usisahau Ethiopia si ati wako watu 20.
Yeah.
Ethiopia ni watu wengi.
Like
the population size ya hiyo inchi ni I think it's like 200-300 million.
Yeah. Yeah. Addis ni triple Nairobi.
Yes. Yeah, and they've been able to transform it. So do you think we can transform Nairobi?
It's I think ukiuliza mse anatoka Addis atakwambia hivyo.
Aziz, angalia okay. The latest images. Not
yeah.
Like
yeah. No, nasema unajua nika na hii ukiuliza we kusume grow up.
Yes.
Nairobi may transform in very big ways. But does that mean the country has transformed?
Okay. I know what you mean, yeah. But what I'll tell you is Addis kuna mtu alikuwa na I think nule Wodemaya alikuwa nisha Addis 6 years ago ni saizi. Kuna a cycling lane, kuna
yeah.
pedestrians lane,
yeah.
kuna magari and everyone is following traffic rules.
Achikiule
Nairobi inakuaga unatembea east kuna boda boda imetoka from northwest inakuchota ikikupeleka Addis is so structured that
yeah.
wasi nilikuwa na chiko hiyo video Demaya wasi wako like we never expected this to happen, we've had leaders talk but this one guy came ni si kuongea ni kutenda, so they've transformed, maybe it's piece by piece but wame transform paka ati on Sundays between 8 to 12 hakunaga magari in certain parts of the city so that people can just walk in the city watu warukeruke. Then they've also greenified it. Kuna miti kibao, kuna parks wameka springs za maji, like they've done so much. Nairobi naka unachiki vile ukiwa Nairobi uangalia Kampala unakuwa like damn, yani unaishi hivi, unaishi kama wanyama. The same mse wa Addis, there are sections of Addis mse naangalia Nairobi wane tunaishi kama wanyama
because
hawana ujinga ya boda boda,
because
the boda boda menace, it's something we need to solve. Everyone will look at it like a hassle, but is this hassle coming at a price that's not reasonable? You understand? Where you can never walk in Nairobi and feel safe. Why? Because unaweza gongwa na boda boda at any point. So you have to be alert. Like, because gari zitakuwa zikienda hivi. Sindio? So unaenda hivi. So una expect, since me keep left, boda boda ime keep left. Kumbe boda boda ime keep right, ime come kwa pathway yako, pale unatembea. Iki kugonga, itakuwa, wewe unadharau maskini. Sasa wewe ndio unatandi.
Sindio hiyo.
Nacheki. You understand? So it's that, we live in a jungle, man. And I think, so,
we are headed to be like India. India we should check hata ku scratch gari ya mtu si issue. It's cause so congested.
Yes.
Cause so congested. But bus you kwa ruzana tu. Na check side ile kwa so painful
na train, like, shayo na like, train yao.
Train wamehangu kwa juu. I think that's where we're headed.
Lakini unajua ni yes, ni kweli Addis ime transform na ime transform. Kuna places mob. Naweza sema number 1 Africa ina transform.
Yes.
Like development in happen Africa ni development a lot of people never imagined could happen in decades and decades and it's a beautiful thing. Na kitu ina happen sahi ni I think a lot more Africans are aware in like e development lazima I happen up.
Yes.
Na hiyo ni story ya I think the idea that our people ourselves we deserve and demand more value in all these things, kani politics, infrastructure, nini hizo vitu zote, lakini sasa kuna reality yenye ina happen. Huo mse wa boda mwenye na ase saa zingine mushindwa nini na happen kwa
mind
zao, but mse a lot of the time anadu hivyo juu anatafuta value. And at after I get as much as they can get, as quick as they can get it. Na hiyo ndio cha kitu ina, hiyo ni like symbol ya vitu mob. Like, ukisikia middle class inazusha inakuwa overtaxed. Ukisikia watu the corrupt nini wanaiba mob. Na inflation imefanya vitu zime increase. Una get like prices zinaendelea ku increase na msee bado ana get the same amount of money ku achieve the same goal while kuna msee afeel hiyo kitu juu yeye ana make more money. So until we have more value going to people's pockets and people feeling that value, your common sense unatafuta uta experience.
Yes.
So hata no matter how much we beautify the city, no matter how much, until mtu ana feel secure kwenda health center yenye iko hapo home na inampati tu madawa za malaria, inam diagnose correctly juu kuna the right doctor hapo, hii tutaendelea tu ku have this conversation for the next as long as tutaendelea tu 2030 itakuwa 35 ikuwe 52 ikuwe 70 itaendelea tu kusonga. Because hii value experience hii kwa ground aiko, as in we mwenye unajua, kila mtu hapa anajua, as in hiyo pesa unatumia I move venye inafaa ku move, so inamaanisha lazima utafute po money.
Yes.
Na hiyo ndio issue. Hii pesa inafaa kuwa na value. Haifai kuwa ati tu tunaongeza. Na ni Kenya amesema we can't think about development the way
the West
has thought about development or even the East. How they have thought, we have to think about it our way. How do we get value and how does that value stay here, not go?
Because the East I think is living in the future, man. The
East wame move.
Because tumekuwa ukiongea pia as Kenyans tumekuwa na to target vile umesema tutabonga about 2030 17 kulikuwa na vision 2030 there was a whole, was it a ministry
tukua tunafaa transform into a middle income country.
Yes.
And I think that's what Ruto needs to be targeting, middle income. Not e first world yake.
Konene so na cheki unachiki kiti nimekalia ni very comfortable. And saizi kuna vile tume upgrade studio. So kikama pa kwa studio utapata kuna vile kuna like different cupboards and the furniture just looks really good. And that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass next to Hopkins Hospital. Alafu apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So unangoja nini? Majuzi mwako nalikisema that I've been getting busy lately, so ilibidi nibaki nime upgrade kitanda. And all I can say is hiyo kitanda haujai kuja na soundtrack, hutasumbua watu. So changamka jo. Best Furniture jo. Cheki ule studio ni ya nguvu Nacheki. And ukibaki umereach out to Best Furniture, usisahau iko nene is the guarantee. Cheki gira inaitwa Ian squeeze one. Haika Ian comfortable. Na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best Furniture iko nene.
Yes. Although basa pia Jordan, lazima nikuulize order. If order comes at the price of the bodaboda industry and order comes at the price of the matatu industry, is it worth it? Because I don't think these two industries can survive in an orderly country.
Yeah,
najua. Because for example, I'll still go back to Addis and even Dar es Salaam. They have a very good BRT system, so so dairy kwa nayo of course wasali jam and sometimes that's not enough, people need some freedoms, so da wasali end up wakifanya kile walifanya, si ndio? But Addis iko na hiyo like a very good public transport system. A very good public transport system would mean the matatu industry is on its deathbed and even the bodaboda, because jo wasi wengi tumiaga boda because you want to get there in time. But if there was a good BRT system where I can still get there in time, I'm not risking miss kui body ya gari. I can just, so if, do you think that would be worth it if you were to come up with order and these two industries end up suffering heavily?
I mean, Kenyans ni vichwa ngumu. Sisi, like hata unaona vile Tanzanians wanaangalianga Kenyans, ama like Ugandans wanaangalianga Kenyans, wanatuambianga like sisi, hata unaona hii the recent protests hizo za za TZ kwetu, hiyo ni child's play, hiyo ni sisi like tuko like I guess maybe due to education yetu maybe, ama there's something about Kenyans yenye inatupea a certain arrogance flani, which mi kidogo hata niko proud of it. Unaona vile South Africans wana fighting ina Kenyans on Twitter. Hiyo tuko hatuwezi kaliwa.
Yes.
Unaona? Na maybe hiyo quality yetu ya kutokaliwa inatusaidia ina work in a good way in that like tunaweza protest, tunaweza like go against leadership yenye hatutaki. But also sasa inamaanisha pia like kukiwa na traffic mtoto atapita the other side. Kuna some sense of order itakuwa like lost. So I don't know, ni double edged sword. But in terms of unaona kama Addis, mimi na feel Addis like walikuwa very aggressive na infrastructure. But beyond that, na feel Nairobi bado tuko far much ahead than Addis. Addis na feel ni wanapaka rangi, unaona? Na Nairobi in terms of like culturally na like access to even like local products, unajua Addis na unaona Safaricom ina struggle a lot in Addis. Na walikuwa nadhani like hiyo ni a big market, wakiingia inaweza kuwa like big for Safcom.
Yes.
But wali end up ku struggle cause yeah, Ethiopia wako very like wako very localized.
Yes.
Hawa hakuna anga foreign invest, ni only China sasa ndo ameanza kuingia. But other than that hakuna many like global companies zenye zu penetrate into naitwaje Addis. So ni na feel ni facade, but but again the question ni whether like development in a infrastructure like in a five wate like development ama development ndio ina drive infrastructure.
Okay, because Addis, I think, I disagree. To me, order means a lot. Where if I know that if I'm crossing the road and I'm on the right way, there's no vehicle that's going to come from the wrong way.
Yeah,
I feel like that's a privilege we don't have in Nairobi. Like Nairobi, the sort of place. Now, katukiwa toit kwa nambua, before you cross the road,
look left,
turn left, look then right. Turn right, then turn left again. Sindio? Ilikuwa some shit like
right.
That.
Yeah.
I can't even remember. Do you know why I can't remember? Because I turned round. Muangia. I have to make sure
36
that niko safe for me to move. And the fact that Addis has that order, I feel like order is underrated.
Ugo.
Like
ugo right.
Predictability, yeah. I'm safe, I can now cross the road.
Yeah.
No, Kenya, right. You're never safe.
Uko right. Like, uko right in the level, like, order is, structure is a massive thing that I think as Kenyans, lazima to get in line with. That to achieve whatever goals we have, whatever thing tunasema lazima tukue na structure. Iyo ni kitu muhimu kabisa. But the cost of the structure is the problem. Like, it's not just ku build barabara ama kukua. Nika Kenya nasema. Na si ati kupoint. Because si wote tuna experience the same problems. Kenya Addis wana go through. Kenya tuna go through. Issues ni same. Like, utakuwa na hiyo structure lakini, awa tuwa boda lazima waende mahali. Unaona? Si ati unawachuja tu kwa boda. Lazima, kuna place lazima waende. Ni nini wanaenda kudu?
Okay.
Kuna ni job gani ama ni space gani wanaenda kuoccupy?
Wacha ni kusahau your train of thought. I need you to continue. There's an example mutumia ya bestate wanaitua DJ Zaka lituambiaga back in the days when the first motor vehicle came, watu waliuliza atu upakua mavi ya horse watafanya kazi gani? Continue. See, atu wali survive.
Sama
wali aja kupakua mavi ya horse.
Sisemi awata survive. Ni kama
progress.
Yes, progress. Monaka venye train ilikame before horse.
Yes.
Si railway kakam.
Yes.
Si watu ilibidiwa wapate kukwena kitu ina happen after that. Sai kuna story na ma AI. Sindio?
Yes.
Ni nini ina happen? Like ina affect nini? So at the end of it is ni kufikiria. Lazima ikuwe holistic from structural point, which is like if it's government or whatever. Like what does it think? Or what is the vision of the country moving forward? You know? Na personally, I think Kenya is in a very fantastic place in terms of looking at the future. Tumebonga education, infrastructure, connectivity. Like, I think more than most countries, not only in Africa, like in the world.
Yes.
Tuko kwa space yenye, especially culturally, we tuneza maneuver vi powerful sana. Umeget. So, the thing is, do we need structure? Yes. At some point, lazima itakam. Si ati ni kitu iko na choice. Unaget. Si ati ni kitu tuna. Because, muna kumbuka, we are young enough to remember time tulikuwa tumeshikilia mat. Si wote tumebamba na natuna.
Yes, because hata nilikuwa nataka kukumbusha hapo.
Unaget.
Because the same way, tuko kwa hiyo, nini. Because it was advantage kwa msiwa matri
kujaza
sindio but at some point si lazima tuangalia watu wataenda wapi what will happen cause si they survived
Matata, lazima tu survive matri
bado ziko hapo but there's kuna ile change yenye lazima uone we are doing this for to raise standards
yes
unajua
betterment of the country
cause uliko naenda mtu amekuwekea haga hapa sijui nini umekuwa pickpocketed wakasema no this atwezi kaa hivi so we always fear change sometimes see change yenye itakuwa atitaleta nini kwa pocket but lazima kukuwe na some order kama ni pavement
ni hiyo change ya do
yes hata si nduthi ukiangalia tu tao ni chaos cannot uwezi tembea a long tomboya freely because first of all the whole of Tomboya ni stage za magari different circles na zina parking so zote ziko kando ya barabara you cannot walk kwa pavement juu kuna hoka and then sasa hapa mali umeachiwa kuna borders na watu wa trolley it's a hassle so if kama nyenye mmenini kama if you are managing a city and you put pavement za wapi ni za watu kama kuna hii parking imejaa ambia watu wa sako niaje movie stage yenu cause haifanyi movement ya magari ya watu ikue efficient so movie nini yenu toeni hapa at wa border there's a level to where you can access the city mkifikisha watu hapa ni sawa so it's not only borders na hii order waribiwa na nini na politician during campaigns
yes
wanakuanga strict alafu wanaona watu tumeanza
sana I'm going to lose votes.
So, mahoka wote, msisumbuliwe. Sikulikuwa na kitu kama hiyo last time. So, wakirudi tena, inakuanga, sinyinyi mulituambia, mtangalia nini mahitaji yetu na nini, watu waboda the same. Watu waboda kusana sana saindi ni campaign tools. So, watadungwa vest na nini. So, the lack of order now is back. There's supposed to be values enye zinafaa kuwa. This is a city, si kijiji.
Ukibonga watu wa boda, watu wa Uber, matri hizo vitu zote. Hizi vitu si zao, most of them. Most people wenye wanaendesha boda, yo boda si yake. Most people wenye wanaendesha Uber, yo Uber si yake. Matri same. Na hiyo ndio kitu, like, ni employment vehicle. That's the thing. I think kitu nina try ku speak to. In that, awa say waneza do job ingine.
Yes.
Unaona? Ni venye at this point, hiyo ndio entry point. Na hiyo entry point inaweza change ikuwe kitu ingine, 100% possible. Na order ni ita create need ya kukuwa na hiyo au kudu kitu ingine, but lazima tufikirie kitu ingine ni nini. Like, lazima tuko intentional about it. Si ati tuko like, tuone vile ita happen.
But Kenya is a creative
people. I think your story worry, which is it's very human, but it's also to a certain level anti-progress. Kiche kile na happen size na AI na disrupt kila kitu. Na jo ita disrupt ani kuna watch comedy flani to the neighborhood. Ile kabuda flani natokea ikuzileza nilitengeneza hii software job jo mdosi amenisifu. Hii ameniambia hii software ni kali sana. Na ameniambia like kesho tupatane kwa ofisi. Na naenda kwa ofisi jo mdosi anamwambia, "Hiyo unachikile software ulitengeneza? Ah, imefanya job yako saizi ni relevant." Imeenda. Si lazima tulipe AI. As long as iko kwa steam iko sawa. Na take, and that's the price. So when I look at the matatu industry and I look at the boda boda industry, I'm like, yes, these are very essential, but because of failure, truly failed the public transport system, and that tuka bring up matatu, si ndio? Matatu kukuja, matatu coexists with the public transport system in South Africa. They coexist. So bado zile nini public transport iko na matri bado ziko, bado nitanga taxis, hizo taxis bado ziko, but sisi it's like it's just matris. Half apart from matris is every day. Saizi vile tunabonga kuna raya iko kwa line inaenda kubai nduthi kwa mtu wa boda boda. How many boda bodas are enough? Because aujai, I don't think there's any time ushait after boda ukasema like, hey, hakuna boda boda. I need to invest in that industry. There's a gap. There's a gap in the market. There's no gap in the market. So we can't just keep piling these boda bodas. Because the reason nafanya na wauliza hivi, mecheki ile story may happen on the night of, like, before to shoot a podcast, where there was an accident, where is it Mashpoa iligonga mse wa boda, and then look at what they did. They just burnt the Mashpoa. This is at night. Look at all these buses here and vehicles. You are burning gari ya petroli. Petroli ni bomb, si ndio? Ikiamua kulipuka, look at the disaster that can happen. But we live in a country where as long as when nini rider wa boda boda, you never make mistakes. Mistakes ni the people driving.
Yeah.
Acheki. Alafu it goes back to ile unaga ile ulisema tunadharau maskini. Hizi rides kichoma gari yako zinakuwa hivyo. Unadharau sisi maskini. Yeah. Alafu anachoma. Uko like buda wewe ndio make mistake.
Ni kitu unajua pia lazima tukumbuke ni watu because of hiyo inequality, because of hizo shida zote, because of vitu zote. Wasa wamejam. Wasa wana uchungu mob sana. Na hakuna place ya kupeleka uchungu.
Yes.
So kitu tu ndogo iki happen, hata kasi fault ya mwenye ameikoze, umse shida zako zote zitaenda kwa umse.
But we should not allow that. Fuck your anger. No, we are all angry.
But you see, that's the thing. And if we are all angry, what are we doing about it? It's not, there's a thing we need to do about, because hata tumebonga juu ya boda nini. Let's talk about schools. You know, because the public school system doesn't work, hizo zilitupiwa wapi? Private schools.
Yes.
Si ndio? Hii mtaa traffic ya Nairobi mingi na kozi wa juu ya
school bus.
School bus.
Yes.
Private schools. Si ndio? Si ati tuna nini, lakini if we had solved, we had a system where people can go to good schools close to where they live. Safe, and not, there'll be no reason for some of these things. Lakini tuko, since hii atutaki ifanye ama for whatever reason ilikuwa ni ikakuwa defunded, haini, like kuna vitu mob zime happen private, na watu, mtu, kila mtu anataka mtu yake aende shule poa, so tunapeleka kwa private inaniniwa hivyo, and as a consequence kama uni sahi public uni mob zime die. Ni strike.
Yes, yes.
My buildings inaanguka. What, like, it's because there's things we need to agree as a people that these are public things that we need to fund and make secure and beneficial to everyone. So, like, transport.
Yes.
Unaona? Kukuwa na public transport that is efficient, helpful, like, watu wana get on time, because hiyo ni do. Sindio? Amazing. Kukuwa na public healthcare.
Yes.
That's beneficial. Iyo ni because inaleta shida yenye every other week tunachangia mse. Because, again, private ikuje kusaidia situation. And one of the biggest things that me would disagree na Ruto ni the privatization of everything.
Yeah, that's messed up.
You get. And that's not the solution. Iyo tu tunarusha tu mabandage ziendele. And until we agree that to solve the anger we have is we need to invest in public institution and protect them with our lives. Then, umse waboda atendelea tu kukasirika. Na, umse hata kuwa hosi, anati watu wanafungia hosi. Unajua kuna vitu tu zingine.
Yeah.
Unaona? So until we are able to invest and protect public institutions that we all agree must be public.
But in the meantime, what do we do? In the meantime, what do we do? Because we have a situation whereby...
Tutakula yo consequence, sasa.
We have a situation whereby... Saizu kigia kwa barabara. whether you are driving a bus
yeah.
full of passengers
mm-hmm.
and their property. Yes?
Mm.
If you're involved in an accident, gari yako inachomwa. Let's look at it this way. Ile basi iligonga gari ya Jirongo. Ingegonga boda boda yu basi ingechomwa.
Ingechomwa. Mm.
Na chiki, it does not matter that from the footage we can see Jirongo alingi on the wrong lane. Najua. Mm.
Mm.
So maybe there was not enough time for yeye kuruka kwa lane yake.
Mm.
Yu basi ingechomwa. Saizi tumechiki basi imechomwa. I think last week kulikuwa na video kwenye go round ya mse alikuwa na ni defender, Land Rover defender. Alikuwa involved in a, just like a small accident. Ya mse boda hakuumia. Asa alikuwa hii gari tutachoma. You can't get away with that because you're angry. We are all fucking angry. Like the few of us, like most of us are not politician kids. Eh? So we had to struggle for everything. And accidents happen. That's why they are called accidents. Accidents will happen. Na accidents mob za boda boda inakuwa ni kuzwa mekuja kwa blind spot yako. Ni rare sana upate msa wa boda iko at the right place na amegongwa. Inakuwa gani? Msa naenda hivi, ya mekuja kwa blind spot, ameamua, anataka kuovertake. Then by time una mnotice, usha mguza kidogo. Alafu na jovile science work, ni kikuguza tu even like hivi. As long as you are, I was moving na nimekuguza hivi, nimekuongeza speed. Unajipata huko kwa ditch. Ukijipata kwa ditch ama fala anatokea, wanataka kuchoma. You see, now we have to coexist. So how do we coexist? It's either we come up with motorcycle lanes and we are like, this is 100% motorcycles. Sindio?
Yeah.
And we stick by that. Alafu kukuwe na parts za gari.
Mm.
But if we are going to coexist, nasikia majuzi mse aliuliza karao. I think no mse jitaga bike Nairobi ama something.
Mm.
Aliuliza karao that, is it okay for nini kukuja katikati ya magari, pikipiki. Ukarawaka yansa in a very good way. As long as nothing happens, we will allow it. But if anything happens, then wewe uloko katikati ya magari, you've made the mistake.
Because
under Kenyan law, this is a vehicle, ama whatever. So it has to be like nyuma ya gari. So kukiwa na traffic, kuna fakwa na mse wa boda yuko nyuma. Hata kama gari yake ni thin, yuko nyuma yako, tunafaa kufollow a certain structure. So I feel like that's why nikuambia ile statement yako ya tunadhara umaskini, I found it to be very powerful because that's what was waboda usema. Waki make mistake, haikuwagi ya hezi kubali ni mistake yake. Itakuwa wana dhara umaskini, leta tire. Tuletaje tire.
Two wrongs don't make a right.
Yes.
Yeah. Awase waboda, wana, kwanza awa kuchoma, wanafaa kushikwa.
See, the criminals.
The criminals.
Yes.
You get. So it's not that we condone criminality. Criminality is criminality. Una get. And in the same vein, una get, lazima tu venye unasema, kuna solutions tunaweza implement. So hii bado venye tunajenga mabarabara, alafu ata pedestrian lane, haizi pita watu wawili. Unajua, kuna vitu za design tu zingine zenye unafikiria tu wenye aswa alikuwa think nini.
Yes.
Yeah. So ni...
I think we should be the first city with a motorcycle lane. Kusakunaga, is there? Because that's how, because we don't have, siya tunaizi bikes za kawaida. So since akina nini, wakona bikes, akina Addis Ababa na ma European cities.
Manduthi wapeweza
hao. Sisa, tupatitu nduthi yao.
Na
mso nduthi ya kipatika na isa idingine.
Wende kugonga na uko.
Because shida ya nduthi ni, you know if you're driving, by the time wuna check sasa side mirror, side yake wa left, there was no one. By the time na check, alikuwaga the other side. Side ya right. So ukijaribu sasa kuovertake, asha...
Wago blind spot
throughout. Asha kuja sasa, hata kuwa hapo,
wewe
ukiangalia asha maneuver from that lane, amekuja sasa, he's trying to speed, na pia maybe unataka kupita. So of course, kutakuwa na nini, mtagongano or something.
Yeah.
But yeah, shida yao ni hiyo. So I think we can have a motorcycle lane, na ukipatikana nini ya nini kuna penalties. Kuna penalty.
Or just, let's just have order, man. let's have some few consequences. Because vile hii basi imechomwa, nili tag Ruto. Nikasema, is this a Singapore you're talking about? What has the president done? And I said, the fish rots from the head. The fact that the president has never come out, or even no cabinet secretary has ever come out to condemn the banning of motor vehicles that are involved with accidents na boda. Because accidents happen. You know? Sometimes shit just happens. Unaile shit, it's just an accident. Ama saa zingine accident has happened because natrai kuavoid accident ingine. Another thing that happens in Kenya is pedestrians. vloga na cross barabara ushikwa kwa usiku msame va black unacheki like damn budo meva black una cross highway sasa unajua ukichekiwa mse uta break kusema kuna mse wa boda nyuma yako kama kugongea fly itakuwa kuna madhara let her die unacheki shida yangu ni
kuliko kanani
let her petrol hiyo ndio shida yangu buda
kuliko kanani
like at watch space for accident accidents happen
back in the days kulikuwa na campaign CNB scene yeah na ilikuwa gani Ministry of Transport walikuwa na the billboards na nini kwa social media and TVs and whatever so ilikuwa if you are walking usiku you wear something that
you can see lakini tukwe tu practical fact most people in this country walk fact unfortunately our roads whatever things are not made for people to walk
yes
they are not lit they are too small there's like hakuna kuna road yenye inakuanga hapo I think it's one of the only roads that I think that's been built yenye kuna like a bike lane kuna pedestrian lane na kuna place ya barabara una get and of course watu wanduthi unajua
yeah
au zao zote ni zao lakini kwa msee anatembea hiyo safety yenye unabonga hiyo inafaa kwa tu if most Kenyans walk si hapo ndio hata kura mob ziko
yes
si basi wa make yetu barabara ikuwe safe for out walk
I think nene kilo na sahau ni kuna a lot of places with these flyovers ndio kapa pale Ngara hiyo ni mara ngapi kuna chikiwa si msana ruka Ngara hivi anafika pale katikati kumekuwa even like I don't know what a barrier so that he uses pale wachikira yeye inapanda inapanda hiyo barrier alafu ndio ikimbie tena so you there is a whole flyover so what happens is it reaches a level where we are tolerating all this lawlessness because this person can justify and say I'm poor that's why I'm walking there's a literal flyover
hiyo sasa hiyo poverty is iko excuse una get hiyo ni wewe na Mungu wako venye kama kuna flyover tumia flyover una get lakini sike imenasema ni kanjo make sure flyover iko well lit so that
na kuna security
na kuna security cuz hiyo ndio reason watu wengi huogopa kuitumia times zingine so hiyo ndio kitu mimi nasema ni tuseme kama tuna agree a majority of the people in this country e survival mode ni normal
yes
sindio how best venye tumeuliza what can we do in the meantime kuna vitu tunaweza do in the meantime make sure matazi na do job make sure kuna security na make sure wakati mna design hizi mabarabara 1000 zenye zinajengwa ziwakumbuke na hizo ni vitu zenye zinaweza implementiwa immediately una get but tukisahau tuanze tu na hapo cause asa wakikuwa protected alafu sasa uanze ku bring order kwa watu wa boda hivyo ina venye umesema if in structure order nini iko institutionalized across but inakumbuka why certain people are in certain places
yes
then
okay so but before tumalize this story naweza takuuliza one last thing kuna hii video nilikuwa na watch and this video was disturbing yes so hii video ni like an accident that happened and we have to censor the accident itself but ni kuna umse iko kwa gari ya black yes and
acha jodo anze na
and he's moving and I don't know what happens but somehow anaenda paki chapana head on na hiyo matri and you can see that the guy in black was not in the black car was not concentrating yes so lazima tujiulize how dangerous are Kenyan roads because I think naturally pia Kenya every time there's an accident in Kenya we assume that it's the public transport people ndio wamemekia mistake share notice I don't know if ni prejudice ama nini but kuna certain level ukisikia matril ko involved kwa accident utauliza
sure.
You matril ko inado share notice but sometimes you find like in this situation the matatu was not on the wrong it's this person is the black car
private car yeah
yes so
umzali kwa meleo
so we have to ask ourselves like how can we solve this because I feel like it's too much our roads zinakuwa like kuna kitu moja saa muse maga tunza maybe answer hii before I answer do you think it's okay that when you're traveling long distance there has to be a prayer before you leave Do you know what that trauma. Says about the road?
Ni trauma.
Ni kama unaenda uo.
No, you ni trauma.
It might never come back.
Ni trauma. Yeah. Ni trauma.
Like yeah. Kenya uwezi ya mkatu hivi, uko like, wacha niingie kwa highway. Itakuwa uliomba. Kapla wende kwa highway.
Nikikuwa mto hii, kuna bridge fulani, ilikuwa lazima tupite nikienda shule kwa mat asubuhi ya jioni kurudi. Ilikuwa, before to approach your bridge, nilikuwa naanza kuomba. And it's because of how many accidents as a kid I had or experienced that had happened on that bridge. And I think the road was expanded now and a bunch of things have happened. And I don't think I've heard of an accident happening in that bridge in the in recent memory.
Okay.
Now, unfortunately, so many people, even in this season, have lost their lives for many reasons, from yes. negligence ya drivers venye tumebonga, design flaws za barabara,
yes,
for many reasons. Na kwa kukua venye mali tuko sahi, I think kuomba kabla utravel inakupatia comfort juu. Umona, until hizo vituzi, unajua ujui, kaa uo msee wa igari jo. Enye uo msee ni nini. Unajua, awezi sema ni barabara ikuwa.
You know, like with this, ina hizi countries zimeendelea kaa kina states, if someone got injured ama someone died, the least inge kuwa ni vehicular manslaughter. We have to reach that level. And I say this as someone who knows accidents happen. But when you literally go kwa lane, yeah, another car.
Na si ati
because most probably you're on your take. Fucking phone. Unajua hivyo? Because hapa natry kuimagine. Either umsell kwa melewa, ama yuko kwa simu. Hawezi kwa kwa simu hivi. Like, angalia barabara. Like, what is this?
Because sana sana weekends. Weekends unapata ni watu wa aluta. Ametoka nini? Ametoka club.
Asubuhi.
Yeah, I'm not a shit. Ni sunrise. Wacha niende. Yeah. So, unapataka most of traffic accidents na kuanga from between 4 a.m. to 7. Mainly Friday usiku, Saturday, Sunday na Monday pia. Na Monday because of intoxications on Sunday.
But hiyo nini, nunua gari ya kichinese lenzaji drive home ba. Yeah. At least gari ita stick kwa lane yake. Na hizi gari za saa hizi, they can stick to their own lane. At least ita switch lanes. Itakuwa ikibreak every time this other car breaks, itakuwa ikibreak. So the only thing that can happen is you can be hit from behind. But at least you won't come into someone else's lane. Ikiwa na lane assist, yenye ita detect barabara, ijue, I'm supposed to stick to this lane, I'm supposed to achiki. But this level is unacceptable. And I feel like ile time tuna blame public transport. I think, I don't know kani we Sam ulikuwa mesema, that we never look at ourselves, that it's a societal thing. We as a society do not believe in law and order. We lie to ourselves that we do, but we don't actually believe in law and order. That's why inakuwaga, if I can overlap, I'm going to overlap. If I can do some bullshit and get away with it, I'm going to do some bullshit and get away with it. Nacheki. So aswa kwa majuu zima country kaki na, I think kuna boy, alikuwa natuambia iko Qatar, ati ali make mistake, alienda, alingia kwa traffic, nose ikapita, level if I kupita. Ai, alipata joa mekewa nini jo. Ile, akikonvert to Kenyan money ilikuwa 140,000. Na points zikakuwa deducted.
Kutoka kwa nini yake.
From nini yake. Like driving points zake. And I think we need to come up with that system. Kuna sota kwa like, oh, a lot of matatu drivers are going to lose their jobs. Yes! If that's the price that it takes to save lives.
Lazima urespect. But again, lazima tuheshimiane. Ni ukweli tu. Kama huo mse mwenye anatoka kwa leni yake, aheshimu wase wengine wako naye kwa barabara. Na hiyo venye likuwa nasema madharau ama hate, whatever word you want to use.
Yes.
Kuna venye tu, hatuna heshima towards each other. So for mse wa boda kubonga vila na bonga, mse wa matatu kudu vila na du, kama melewa ama tujui ni nini kukua kwa phone na una drift tu hivyo. Na ni siye peke yake. Ukikuwa tu kwa gari, the number of people utaona tu, mse ameshikilia tu hivi simu. Na kudu hivi kwa gari. Niko, yani, you really don't respect
other people.
Mm. Nah. But, yeah.
Kibonga stories are nimefu mbonga about prayers.
Mm.
Kuna maombi uombo mpaka unashanga. Why did you invite me here? Yeah. Because unasema hii gari ime zimetengenezwa. Aya. Unasema we cover the road by the blood of Jesus. Which squeeze in human things. Na mkishuka msiulize msipatane na watu kuulize umetoka wapi na unaenda wa au ni mateki. Na mkifika kwa nyumba mpate nyumba ni vile mlia like damn man
it's too much paka nani tuambia
kwa nini leta wote
ulichoketi in Luya culture unamsema kwa tuambia in Luya culture yes. Ati auchukua autoka na kuku ya kienyeji a very healthy kuku ya kienyeji.
Oh, yes.
Una drive afu inagushwa hivi
na tuboko baro
as a sacrifice to the gods ndio mtu afike kula naenda paka. Yes. Niko like nipatieni hiyo kuku ya like barabara haifai kuwa that
be wo
cuz should never be.
I think rapture iko tuambia sasa agidare sana sana watu waki travel mazishi wasi wengi Kenya travel juu mazishi lazima gari kanyange mayai ndio ndio swara.
Mm.
So it has become so dangerous paka tume come up na some rituals.
Yeah. Is that traveling?
Ati gari kwa nyanga mayai. Mpaka inabaiwa. Zimeko hapo hivyo sasa atemi ndo swa.
Sio country zingine msio gatu like I just want I just love driving. I just
ni wapi ni Helsinki, Finland.
Yeah.
Ile record a whole year without a single accident.
Mm. Helsinki, Finland.
Yes. A whole year.
Mm. Zero deaths.
Na Kenya tuka record kwa 1 week.
But unajua
Kenya 1 week 3,000. Ni prayer breakfast.
Unajua majority of people well, in Helsinki wanatumia public transport.
Yes. Mm-hmm. That's why we need to solve it. That's why we're going to say if the price is boda boda na matris, it's a painful price but it's coming at the price of life. Mm. There are people who still have to maintain those public buses.
Mm. Kuna majob.
There are people who have to. So it's just going to shift the jobs from individual pockets to nini.
But mi naona shida ni enforcement. Juu unaona kayo story ya Qatar like kulikuwa na watu wana enforce hiyo like umse atapewa fine. Sasa hii kwa DLZ tu nimeona kuna driving points.
Mm-hmm.
But hata sijui like mtu ataloose hizo points wapi.
Oh yuko hii smart driving eh?
Mm-hmm. Yeah.
Oh.
Kuna driving points.
Na sio chiki hapo hapo pia anajua shida ya Kenya ni scandals.
Yeah.
Mechikizo zinatengenezwa na company inaitwa nini?
Mm.
Unajua company? Inaitwa Pesa Print jo. Company inaitwa Pesa Print.
I try kwa nini?
I try hata kuhai. Alafu ati hii kampu.
Ati their motive.
Originally, ati originally budget ilikuwa 2 billion time ya Uhuru.
Yeah.
Do you know how much Pesa Print is getting paid? Literally printing pesa. An extra 43, wanalipo 45 billion.
Hey.
But niyo privatization inye tunasema.
Yeah.
Shida zote za inchi azizi kwa privatize.
Yeah.
As in, for real.
Alafu najua pia vile uko unasema tu for someone like Ruto I think the last time I checked unasema he's worth 55 billion eh? With 55 billion do you know you don't need to add an you don't need to earn an extra shilling ever in your life.
You don't even need to work hard.
So with that in mind
ame work hard.
Yes. With that in mind you can just now focus on turning Kenya into your Singapore.
Yeah.
You know that and you'll end up being richer. Najua if Kenya develops if 55 billion yako inaweza move from 55 to 110 without you stealing like your value can double. But if all you're doing is stealing like cuz he pesa print why do we need a private company to print IDs? Unajua only some last week at your sasa hatu need nini this thing has become too much for how many drivers are in Kenya. Like unajua it's not like we have how many drivers do we have? We have more IDs which are printed by the government than smart driving licenses. And now smart driving tabiri zi print you na some individuals. I need your pesa print. Print pesa. I'm ready to be
our core agenda.
Cyber the board.
Like no, lakini ukweli ni yani ikitwa hizi vitu bob to as it makes sense.
Yeah.
Accept ka uko na bank account. Yenye ndo ina come. Lakini to the na bado tunajua si watu si hata watazusha.
Yeah.
Tutaomba mkia itaenda court ama mtu alafu maybe itashinda ama ishindwe
alafu ita delay tu au delay tu alafu na
so ina ikiumia itakuwa rebranded irudi tena vile itarudi.
Yeah, wacha ni interrupt show kukuremind kuwa Lemfi
inakupatia a chance to win a flight to East Africa. And all you have to do ni send money home na pia refer a friend. Alafu kisha refer a friend, una stand a chance ya kuwin a $2,000 flight voucher. Na usisahau jo, kifanya history yote, promo code ni Ekonene. Usisahau pia, like on your first $50 transaction, unabaki, umeget a sign-up reward ya $20. So, damn, cheki jo iyo. And in the process, una support Ekonene. So usisahau kutumia promo code Ekonene. Una cheki. So, ayo, unataka, ayo nini, like a $2,000 flight voucher. Very simple, vile nasema. Tumia promo code Ekonene, alafu send at least $50, sindio? Utapata bado your $20 sign-up reward. Alafu utajipatia chance ya kushinda hiyo. Na usahau, hiyo ni festive season. Hii compare kuna shindo inaendelea mpaka lini? Inaendelea between 8th to 8th December to January 8th, 2026. So baki umechangamuka. Yeah, haraka haraka jo. Sindio? Yeah? Wacha so turudi kwa show.
But hey, wacha so tumongejua the documentary, Matabeleland. Mm. So, Matabeleland. Mesema, this is a place in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So, uyu, like, rafiki yenyu, like, Nyasha, mm-hmm, alikama paje na hii idea? What is Matabeleland about the documentary?
Hey, panza, hey, shout out to Nyasha. I hope, like, of course, she would have wanted to be here.
Yes.
Ni Chrissy, so
ameenda huko Matabele.
lazima a roll na familia kidogo.
Mm.
So Matabeleland started originally as a short film. Okay. Right after Mugabe was toppled.
Mm.
And Nyasha alikuwa amemaliza film school na alikuwa unajua, and that before then making a film in Zimbabwe was like borderline impossible.
Yes,
for obvious reasons. But so she went back home together with so many other people. They were like, wah, hope, change. And she was trying to together with like two other friends, they were trying to like tell different stories that speak to the change that's happening. And one of the people she met, you know, when everybody was trying to do many things, you know, you're like, wow, umsa ameshia, so maybe nita buy how, maybe nita, kuna dreams tofauti watu wako nazo. But she met this guy called Chris. Chris is a truck driver. He's a Zimbabwean truck driver, but who had been living in Botswana and had left Zim in early 2000s. Mm. Alikuwa nafanya hapa kwa National Park, lakini wakakuwa retrenched.
Mm.
So kwa hiyo retrenchment, aka try to figure out next steps, zikakuwa ngumu, akasema acha niende Botswana ni hustle. Na hapo ndio alianza, akapata job lakini ku drive my trucks.
Mm.
So venye Mugabe alifall, Chris yeye kitu alikuwa anataka ni alikuwa anataka kuribari mbuyu wake.
Mm.
Because him together with the family were saying his dad wasn't buried in the right place. Mm. And a big reason they've been struggling in life. Essentially, he was like, he believed his family was cursed because his dad was buried in the wrong place.
Mm.
So, yeye alirudi home, akitaka kuribari mbuyu wake. Mm. And then, so that was the genesis of the story. And now the film is unpacking his journey in figuring out how to rebury his dad and the context of this curse.
Mm.
That he believes him and his family have carried because of that.
Oh, okay. That's interesting. Mm-hmm. So, nyinyi mko involved aje? Like, what's your...
So, mini producer.
Oh, mini producer. Kwa hiyo,
so, LBX Africa, which is, so, Lightbox.
Yes.
But, watu ingol kwa dita LBX, so, tukasema tu wacha tweet LBX.
Okay.
We work in both, like, fiction and fiction. I think... some of the stuff that we're probably a lot of people know for us is the nonfiction stuff. So
yes.
Softie Freemani. And we tuna work in these type of because we, you know, kuhave hizi conversations yenye tukwe kwa tukihave
yes
za kudeal na hiyo anga yenye tunabonga. na a lot of the time it's because people never actually get an opportunity to unpack ni nini na happen na kwa nini na happen. So our production company kind of works in telling those types of stories where okay. You know, they're a bit more, we say, deeper, kind of balancing the entertainment, the depth, the creativity with filmmakers. And in this case, even though to really end up ku work naye.
Okay. Love with Jordan, when do you make editor?
Yeah, when do you make
editor? So, okay, edit a documentary. Like, how do you know this part is not good enough to make it? Because I think that's... That's normally the tricky part, like kuzile part maybe unafikiria it's trash kwa mtu mwingine na kwa gani another man's meat is another man's poison. Like how do you know that this won't add anything to the story?
You don't una ni a long process. Tukiambia watu tuli edit your film for a whole year wana shanganga like hii kitu sinia 2 weeks.
How long is it?
Ni 1 hour 13 minutes.
And footage you're working with was like how long?
Footage from 2017 to 2024.
Oh,
so like several shoots. Hey, in about 100 to 200 hours.
Damn, and you have to shrink that to 1 hour.
Yeah, to 1 Damn. Hour. So ni hard, of course, kujua like what
to keep,
what really needs to make it, but throughout your process to melani kuna even like the first time uki get footage unaweza dhani hii lazima ita make it, but in working throughout the process ni ku figure out how to tell your story na what best material to use to tell your story. So a lot of material inaendanga tu like itabaki tu kwa hard drive.
Yes.
Mimi peke ndio nimeiona. But I feel like in the end your process between me and the director and the producer tuna come up na a good like solid 1 hour yenye ina effectively tell his story yenye hata uspo watch footage the rest of the footage bado una get the context.
Na mna feel aje the importance ya hii story? Lane me notice lately there's been a lot of African filmmakers telling African stories. So tulikuwa na Ras Mtabaruka. Alidu hii documentary ya Botswana. So tukamshaiona. And it's the same thing. That's from an African perspective. Normally tumezoeaga sana kuwa na African stories from the Western perspective. So how do you feel this is important? Ile, and do you feel like this gives the stories a different layer that maybe an outsider cannot?
Yeah. Na feel... anyone who can tell their own story like ndo atai tell in the most truth in the truest version of your story na especially kwa hii film ni story ya Chris who ni a just normal person ni a regular person ni truck driver si ati kuna kitu remarkable ame si ati ame invent kitu ama si ati kuna safari nyingine serious yenye ana go through yenye like dunia tu ingetaka kuona, but na feel like juu a lot of people wenye wako na resources ku tell stories ni mostly from the outside wako na particular lens yenye wakiangalia local people hawaoni anything. Like wakiniangalia mimi hawezi ona anything, any story to tell about me. But sisi wenyewe tukijiangalia, tuko na lots of stories. Like tukimeet na our friends, tunakuanga na lots of stories about each other. Eh, brayo alikuanga hivi, alifanya hivi, unajua vile alidu. So I feel like ni poa pia sisi tukiwa na hiyo chance ya ku, which ni hard, but slowly naona a lot more Africans wanna tell their own stories. Nazina to entertain.
Okay. Yeah. So nachiki pia one of the things ama ni themes covered ama stories covered ni stories za eggs. Ni exhumation, huh?
Yeah.
Yeah. So
the funny actually that the film is not on face value. Mtu akikam ku watch, because so one of the things, because so Chris's dad mwenye alikuwa buried in the wrong place. Mm. He was killed in a genocide that happened in the 80s. Mm. And it's a very hot topic in Zimbabwe.
Yes.
It's because it's like based on tribal lines.
Yes.
And so it's not an easy conversation for people to have. And a lot of the time when people are having it from their side, Sindio. So on even the name Matabele Land is a contentious name in Zimbabwe. So when you say what's the film's name, Matabele Land, already watu wanakam na madaga wako ready because wanajua umse amekam kutu attack. Unajua. But the film is actually a love story. that's the thing.
Yes.
Because Chris, who's like in his mid-60s, amepata dem.
Yes.
Mwenye pia udema nampenda, lakini udema mesema, yeah, lazima wa get married.
Yes.
And your future exist. Lakini Chris anasema, yeah, could get married, ayezi happen until I resolve
his issues.
Sindio. Na kuna complexities mob zenye ni very, it's actually more about the love and masculinity.
Yes.
And masculinity based off especially trying to view or understand mambu yuetu. Because mambu yuetu, again, it's uki imagine how many 60 something year old African men are fine to be vulnerable about their love situation on camera.
Yes.
Hiyo si kitu.
Si kitu tumezoea.
Si kitu una imagine uta experience.
You've never seen PDA from our parents.
Unaona?
You are raised in an office. Ini director na assistant. And things work.
Na hiyo ndio kitu ina happen. And actually that's what this film is about. So yeah. For anyone who's going to watch this film, A, it is a love story. B, it is a window in an African 60 something African man being vulnerable na telling things that even because he no spoilers lakini Chris ana try kutuambia kuna watu wangapi na inakuanga kitu interesting kumuona ki explain get na hizo it's that level of vulnerability that an offer that allows us to tell our stories when Jordan anasema in our way, which is it's not easy, but I think ni kitu tuna appreciate sana tume have your privilege kudu.
Okay, so your tribe I think ni Ndebele. Kusoja tumezoea Ndebele.
Usman.
Okay, so my jina inakuwa hard. Kuzini Ndebele. Yes. Alafu I can see the director ni Shona. Yeah. So Shona inamaanisha iko both in South Africa nini?
No, Shona ni the majority I think in Zimbabwe and then Ndebele ndio watu wa Matabele Land.
Yes. So unasema like Shona still inakuwa in South Africa, sio? It's also a tribe in South Africa.
I'm not sure.
Yeah.
Shona ni inasema Shona ni Tsapiri.
Wait, I don't know.
Now there is all comparisons like this content creator based in Zim.
Yeah.
But Sausama like these are our people. So you list down a lot of words that they cannot direct meaning as Shona. So anasema Kikuyu, Jiwapi, Wapi, Rwanda nini.
Okay, possible. Yeah. Okay, now check up Shona ni a Bantu from Southern Africa, primarily in Zimbabwe. Okay, see South Africa. Okay. Shona communities live in South Africa, interacting through trade and migration. So I think kuna like a few of them
are like confusement.
Wakienda nini. Oh, okay. Yeah. So what can we learn about tribalism in Zimbabwe? Because we know like tribalism in a place like TZ, it's an issue. Sindio, in TZ it's an issue. Kuna watu wanasema imeanza kurudi ja the politics. So the politics size and the way they are divisive, that's why utachiki. Kama majuzi tulidu a video about Harmonize faking his accent. Alafo saliko, uo si Mtanzania. Ahu si Mtanganyika, ni Msukuma. Ni Mkonde. So kwa nasema tuwa Konde ndi uchoma picha.
Oh, Konde
si
boy.
Si Mtanganyika. Yes. Yeah. So that's the first time you're there like, damn, TZ has gone tribal na cheki, but it's a non issue in TZ. How is it in Zimbabwe from your film? Do you feel like it's a major issue kama hapa Kenya?
I mean, one, the tribal conflict ni one of the reason why Baba Chris aliuliwa because yani Mdebele from iyo region inaitwa Matabeleland. Na iyo region ilikuwa stronghold ya the opponent wa Mugabe. Na Mugabe Joshua Nkomo.
Okay.
Na Mugabe ya stronghold yake ilikuwa Shona region. The majority. So kukakuwa na massacre in the 80s. Sasa babake akauliwa. Na hiyo mali babake aliuliwa ilifanywa national park. So uwezi enda kuchukua bones uko kwa national park ati ukuju uribari. So until Mugabe left power, which ni 30 years later, ndo angeza kuenda kuchukua the bones ndo waribari. I mean, yo, tribalism ilikuwa the cause, na ata Chris mwenye, like from the footage, uneza tell that kuna some division, but ni chini ya maji. I feel like pia, nikaa Kenya tu, yenye ni tuna Nairobi tuko very cosmopolitan, tuna mix, tuna interact na kila mtu. But ikikaribia 2027 watu wanaanza ku retreat. So I don't know. I think hiyo ni shida Africa. a dark cloud over Africa. Sijui kama other continents wako nayo, but like
Ziko. Yeah. I think that yetu ni muhimu for ourselves and even just people to kind of study a bit of history and understand relationships zenye watu wamekuwa nazo even before the colonizer came.
Yes.
And what those relationships were like and how zimekam ku evolve to this point. Because the challenge in Zimbabwe between the Shona and the Ndebele is pre-colonial. It's not CB filianza na colonizer.
Okay.
And ivo tu kuja kuendelea after that. Nani, if nikitu kutakam ku realize ili happen with most African countries. And because hii ni kitu ilichorwa kwa boardroom, unajua whoever we are ni watu walikaa alafu mse akasema zio imeenda sana ibu chora left. Like if unajua, like a lot of our borders and boundaries are not natural.
They're
made up.
Yeah.
And I think personally me feel a genuine goal in resolving a lot of this thing is Pan-Africanism, which is a pipe dream. Hiyo ndio vision.
Yes, yes.
20 whatever tunafaa ku discuss, because hiyo ndio solution. Like there's vinyomsa amesema there's so much in common.
Yes. Na pia si yenyewe ku acknowledge your fact.
Yeah.
If you ask a lot of Kenyans who in quotes our founding fathers are, they'll talk of akina Jomo Kenyatta, Jaramogi. They're not our founding fathers. I think Nimbla Miflani, it was Jim Mackinon.
William
Mackinon. So we need to start from there and understand that. I always give the example of the Awori family, where half the Awori family were ministers in the Kenyan government, the other half ministers in the Ugandan government. You see, if we go as far as Uganda, Kagame was used in liberating si Kagame na Museveni ndio aliliberate nini from Idi Amin. Alafu Kagame right now is president wa Rwanda. In Uganda itself they joke that Kaguta is not a Ugandan name. Also maga Kaguta is a Rwandese name. Also maga we are this Rwandese. So when you look at all those things, and we don't even accept the fact that we did not draw our borders. So inakuwa like, wow, we so tribal, wow, we so. No, we need to come from the point of we did not want to be part of this country.
Mm.
We were forced into this country.
Yeah.
So how do we become one?
Yeah.
And then we start figuring that out. But as long as tunajidanganya that tuli come up na hii country na mzungu atikio but mzungu ndiye alikama kat separate.
Yeye ndiye alidecide.
Mzungu ndiye alidecide. Alisema hii kitu inaanza hapa. Ju kama shape ya Kenya,
It
seems this person just wanted a beautiful like map. You should notice shape ya Kenya inakuwa so
kuna
perfect
hips.
Like it's
a straight line.
Yeah, yeah, it's straight lines.
Thin waist.
Yeah.
Thin waist. La finyo drive. No cuz lazima to and like we need to understand what we don't understand.
Mm-hmm.
Like and Kenya unasema we have to acknowledge. Na hiyo acknowledgement ni ngumu.
Yeah,
ni ngumu sana. Like ni ngumu.
Juni funny pia that no nanga kwa border ya Kenya na TZ kuna kuanga na beef ya Wamasai wa Kenya na Wamasai wa na wote ni Wamasai. Ni ati tu line ilichorwa hapo ika decide nyinyi ni wa Kenya, nyinyi ni wa TZ. But na feel shida hii your tribalism inakuanga from sisi not knowing the other people. Tunawaona as the other ama foreign. Jo, I'm sure hata hao shona waka find a way waanze kuja Kenya, watu wataanza ku complain hao washona pia wao ni unajua. I feel like na yet ni bantu. Juu pia recently nilikuwa naona mtu ana complain kuhusu wa Burundi wameanza kuwa wengi sana Kenya. Ati wana they're taking our jobs. Which ni funny juu sasa singekuwa nauza chai hiyo kahawa, si wanauzanga makahawa. Either way, si ati wewe utakuwa ungekuwa unauza hiyo kahawa ndio complain ati wanachukua our jobs. So I feel like ni hiyo tu knowing that this is the other person, see our own. Na ndo na feel ni importance ya hii storytelling inatuonyesha other people wenye hatuta ku get your chance ya kuinteract nao na kuwajua as people wenye tunaweza kuwa comfortable nao, that hatuwezi ona mtu ni so different from me that ndamuogopa. Storytelling inatupea hiyo ability ya kujua other people from other cultures na kujua si wote ni same. Hatuko, yeah.
Okay. So hii matabele lando sawa kitaka kuiwatch, wanaweza iwatch wapi?
In a premiere, I think from the 5th, kwa selected cinemas. I think inaanza na Unseen, then Prestige. The 3rd, yeah.
Yes.
In a premiere from the 3rd in selected cinemas.
Okay.
And I think so to itakuwa in a screen in a bunch of cinemas first, and then I think next ni ku make it more accessible.
Okay.
Kwa mtandao na hizi places zingine.
This is so interesting because vile unasema in a premiere on the 3rd, you know, basically in a premiere next week on Saturday.
Yes.
Next year ishafika tu.
Ishafika.
Yeah, the third ni next week on
next
Saturday.
Next week.
Tikiaba hii ananashtuka. Next week on Saturday.
Yeah. Chrissy.
Takwa 2026.
Jina Christmas inaongeza nga wiki mbili.
Yes.
Next week ni 2026.
Thursday, kusi this Thursday is Christmas.
See Saturday ile ingine.
Yes.
Yeah.
Hii Thursday ni Christmas.
Yeah.
Sindio? So kama hii Thursday ni Christmas, nimesha next week on Thursday ni New Year, which is first. Then
so your Saturday
second,
premiere.
Third. Yes, so next week on Saturday. She
is at the premiere. Yeah.
Okay. I've lost my time flies.
Well, you're sitting wondering how time flies.
Yes.
Yeah.
It's okay. So okay. So select cinemas. Yes?
Yeah. It's going select cinemas like and then imekuwa imekuwa move in different countries.
Okay.
In a distributor na safe line inaitwa Bigger Motion.
Imekuwa
kimo. Naitwa Chloe.
Okay.
Tumedu theatrical essay.
Yeah.
Tulidua short one in Zim, alafu wakatuzima.
Wewe? Wako anataka story?
wakatuambia wanadu truth and reconciliation, wakimaliza watatu invite back.
Mm. Or they feel like it's divisive, eh?
Yeah, the, it's again, it's a very scary word.
Yes,
like
I know.
It's a very scary conversation. And a lot of the times, yeah, atome watch movie.
Mm.
Ni to the idea and the ni kitu inaitwa yo genocide inaitwa Gukurahundi.
Mm.
Mkipata time uangalie ni kitu ilikuwa kitu dark sana na kitu deep over 20k Gukurahundi. It's estimated I think over 20,000 people died.
Mm.
Mostly men.
Yes.
And yeah, it's a very like there's mass graves all over Matabele land.
Oh.
Lakini the actual film is it kind of that kind of happens in the background. Ukiangalia venye Chris ana figure out story yake. Na ni I think kitu important sana yenye tuna try ku aggregate kwa si wote ni hii job tuna do ni ku bring forth culture na kupatia kusaidia watu kwa hii conversation ya identity ya watu kujiona.
Okay.
Cuz hiyo ni kitu ngumu watu. I think we believe that most especially Kenyans, black people, Africans,
yes,
there's not enough content out there that truly reflects who we are. And I think it's important to have more of that. And yeah, this is a small corner, and but there's so much out there that's not only happening, coming out. Kenya ulikuwa unasema like a lot more Africans, not only in film, like in music, in design, in fashion, like in very many different places, watu wana reclaim space, wacha tuseme hivyo.
So iji na Gukurahundi, is it a name from Shona? Is it a name from your nde?
It's a Shona word that mean ni the last week ile wakati mtu akiosha aki unajua venye mkipanda si watu choma. So kuna ile wind yenye hiyo ni it's like a whirlwind ile ya ku take away the chaff.
So hapa the chaff ikionewa nde mbele.
Yes, that was the name that was used. Damn. Yeah.
Gukurahundi.
Yeah, so it's a very dark chapter. And unfortunately for people like Nyasha, so Nyasha is a Shona, but then she grew up in the biggest city in Matabele land is Bulawayo.
Yes.
Yeah. Okay. So she grew up in Bulawayo, and at I think after high school akuwa anajua hiyo story. It's kitu alikam kusikia unajua ile venye mnasikia ai nini ili happen. And it's like yeah, ameenda kwa hiyo park, watu wameenda hapo nini, watu huenda hapo na hata wajui kitu kayo ili happen. Na
it's a taboo subject.
Yes,
basically.
So it's kind of hidden, and it's almost similar to say a lot of subjects and conversations in Kenya.
Yes.
Historical subjects. Kuna venye zimekwa kwa box fulani, zikafungwa venye zimefungwa na rangi kapakwa, na hivyo ndio tuna have your conversation. Post election violence. Hizi vitu zote.
Therefore, Kenya nukimuliza jo the Wagala massacre.
Hiyo nini? Hata hapo ni wapi?
Yes, Wagala.
Lari.
The average person nukimuliza jo 1969 Kisumu massacre.
Kisumu.
Like a lot of people don't know about that.
Nasema? Lari.
So. As you Larry L A
R I.
Yeah.
Yeah, hapa Kiambu.
Wewe kulikuwa na Larry Masaka pia? Oh, you happen?
I think independence time yeah, before.
Ilikuwa na wazungu.
Mama.
Yeah.
Mama.
Oh.
Yeah.
Okay.
But tunaona like sisi tunajuanga more about like Western history than like our own. Do you know what I mean? Nikikam kulan kusui film, nilikuwa surprised that any part of their history yenye mi hata sikuwa na any idea about. Na ini an African country, but ukiniuliza kusu history of states, I feel like najua more. Ama like Europe, ma World War, nini, like tulifunzwa more about like ma World War, na hizo global history, especially the West, than history yetu. Ju Kenya even tukona a lot of history yenye, I feel like bado hatujaanza kuchambua.
Okay. Alafu pia nimechikia, the movie is described as supple and fresh. alafu 1 minute unabonga juu ya home anini genocide. So how is a genocide supple and fresh?
I mean, ni vile tulitel, uneza kamu watch mwone, how supple, and I don't know nani aliandika yo review.
Yeah, you could describe the supple.
Ni love story, vile alisema, yes. Ni love story, but in the backdrop of your love story, kuna hii genocide ili happen. So see a big part of the story.
Yes.
So a lot of people wakikam coach actually wanakuwa surprised that unajua mtu akijana anakuja coach a heavy film unakuja umejipanga mentally emotionally but unend up kuona ni just a love story. So I guess watu wanafaa wakamu wa watch ndio waone how supple and fresh.
Nikitu unaweza watch that night na ulale poa.
Yeah.
Unajua.
Yeah.
ni and I think the space in which we play or occupy, the type of, cuz pia kuna jina mtu akiona documentary kuna venye anaweza wakatu moto wako like me,
yes.
Lakini the space in which we occupy is it doesn't really have a, people call it creative documentary, but the idea is it's a type of documentary storytelling that is entertaining. It's a genuine journey over, because umeona venye could reduce 7 years into 75 minutes. See,
but that, now the counter argument to that would be we've seen situations whereby a movie is called blah 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 in this region, then blah 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 in this other region. So why not give it a different place in Zimbabwe where a name that would not be as divisive as Matabeleland?
Let me just tell you the perfect answer to that actually came from a Zimbabwean who we screened it to this ilikuwa hii cinema na ilikuwa tuna most Zimbabweans and they are from the different regions.
Okay, upper Kenya.
And no. I think it was in SA.
Yes.
And someone actually stood up and asked that question. I was like, hey, imu sasa hii jina mimi naona italeta show home juu kuna watu wana, and then the other person who's actually a Shona akasema hii jina ni yetu na ni Maramob, it's because of the outside reporting and how people talk about it that it was taken away from us, cuz originally jina ilikuwa ati jina mbaya. Haikuwa ati jina scary. Ilikuwa jina ya upendo mob sana. Na at some point, lazima tu reclaim. Juu ni jina yetu. Si jina ya mtu mwingine. Na mali si tuko kawa Kenya. Mazee, kuna vitu mob tuna need ku reclaim.
Yes.
Juu ni zetu. Hakuna. Si kitu yenye mtu mwingine akuja kuambia, oh hii, unafaa kupenda hii juu. Niwe, yes. lazima tujipende kwanza. Na the tukai back to the thing we're saying about the beginning of like how angry people are. A big reason why a lot of people are angry is because they find it very difficult to love themselves. Na there's many reasons we've been given not to love ourselves, cuz uki grow up ukuwa hii tribe, unawish ungekuwa ile tribe juu hiyo tribe ingine.
Yes.
Kuna kitu tusema kaa jokes, mababu wetu walikuwa wapi wengine wakiiba.
Yes.
As in, kuna, tumepewa reasons mob za kujichukia. Na ukitan left, neighbor wako anataka ujichukie. Ukienga kwa mtandao, nini pia anataka ujichukie. Ukitravel tu hivi kidogo, uenda kutafuta visa, msa anataka ujichukie. Like, the world has too many reasons for black people to hate themselves. Like, it's time in our storytelling, even in the most painful subjects,
yes,
to not shy away from owning that we are three-dimensional characters.
Yes.
We are angry, yes, but we're very loving people and we're very funny. And we make so many mistakes, but we also make amazing choices. Na hiyo three dimension ndio hii storytelling si tunatry kudu, inatry kucapture.
Okay.
That
okay.
Truck driver can be a space for inspiration. Like, he doesn't have to be a Civil War veteran. He doesn't have to be venye anasema ameinvent the next thing yenye ina change the nini. Hapana, there is so much inspiration that's around us that can capture who we are and help us move forward.
Okay, okay. But hey, asanteni, we've really enjoyed this. I hope you enjoy convo. Route on now. Kuna watu waamini Singapore. Singapore is coming. Major Ruto yana, he's
tunataka Kenya, si Singapore.
I feel like he's dying on that hill. I mean, he's dying on that sword. Yeah, amekubali. Singapore is his dream. But maybe the last thing to uliza, mlimcheki aki drive bila belt, did you feel any sort of way him driving without a belt? Uliona hiyo video?
Hiyo sasa unajua.
Kwani mbona
unafikiria mse kwa shida zote zenye anafikiria mtamjamia kwa vitu zote mmemjamia. Ya belt ndio itamsumbua.
Oh, mimi kwa namwangalia tu yeye mwenyewe nasema, unajua shit happened. Because one thing that they did is as much as they were controlling traffic, there were literally other cars coming from the other side. Si ndio? So shit can happen. If someone else alikuwa anatoka ile side nyingine akispeed for a split second, there was no way they were going to save him.
Bado tunasema si lazima ukuwe na respect to other road users. So swali ni, does he have respect to other road users?
Yeah, he was sticking to his lane. Yeah, alikuwa amestick. Yeah, angeovertake. Yeah, ni rais. Angeovertake. So he was sticking to his lane. But alipitana na lori kadha.
Na kwaza hizi lori za construction.
Yeah, hizo.
Nasikia tu ka.
Yeah, hizo construction nasikia ga. Mnajua kwa nini hizo enda round? Okay. Do you know?
Why full time? Cement is set.
Yeah. Misikuwa najua. Lufanya gajuzi na. Ndio ni kasema tukataka huko aje. Basi shida ni because of that hizo anguka
hivi. Ikifanya tu kak. Abo.
Bati alikuwa kwa highway, so alikuwa anapitana na zile zinapeleka sijui mzigo wapi. I think zinatoka huko Maocha zikikuja Nairobi. Ama zinatoka Uganda zikikuja.
Na alikuwa anaendesha kiendesha tu poa, ama alikuwa anaendesha ile ni kaa call akona amekana msewa nini.
Zi alikuwa the first thing ni ya he's a Mr. President, but alikuwa ameshikilia they're steering in a feminine way. Pole. Alikuwa very close.
Oh, mishkile hivi.
Very close. Najua as dudes tunataka kwa
kisa. Ten and two.
Lean back. Lean back. Hakuwa me lean back in any way. Alikuwa mekashikini. Hiya jo. Iko hivi. So kuna razi. He does not even look cool. Like, I don't think he cares about looking cool. But.
Like for real. Alikuwa nendesha hivi.
Yeah.
Mazejo.
Afo kwa meva belt, poster yake ya mgongo ilikuwa all messed up because alikuwa hivi. Considering that he's driving a Lexus, bwana. Ile ni
sahi hapo.
LX570.
Hapo unafaa kumuinvite umuulize swali ya Alpha Male. Juma Alpha Male wanaweza jambo.
Yako anaendesha ka Alpha Male. I think Alpha Male the first thing ni lazima ikuwe mkono mmoja.
Na ulimbo
kwanza kia this is going to go out. Never even so.
Like ni intentional.
Yeah, cuz the same car nani aki drive. He looked cool kabisa cuz I think it's a politician's car nowadays, cuz Sakaja was also driving the same car. Like, not the same at the exact car, but the same model. LX570, yeah. Yama, excuse me, LX600. Nani was driving that, naitua? Sakaja, katikati ya nai. Sakaja looked cool. Ruto liko na kwa. Asa, yorayas kanza mpaka debate. Ati umse, since 1992 amekuwa na driver. Iko na driving license kwa.
Like, hiyo ni swali muhimu.
Has he ever renewed a license?
Hiyo ni swali muhimu.
Yeah.
Hiyo ni swali muhimu.
Like, he's been a politician since 92.
Inaweza kwa crazy that ifanyike hivyo alafu kukwetu na traffic officer audacious. Amsimamishe tu alafu amuulize tu license. Alafu amwambie buka mtu ongee.
Hapa nyuma kopa kwa
kama mtu ongee.
Ama tuende mbele.
Hapa tuende hapa tuende. Askwizi kuna instant fine.
Alafu kwanza offense ni pasta huko umevaa mshipi.
Huko umevaa bet.
Umevaa na driving license kweli.
Kwanza wewe hauna.
Inaweza kwa.
Inaweza kwa. Hapo sasa tutakuwa Singapore.
Yeah.
Oh shit. But I think pia wewe mwenyewe unaweza jipata pale kwa hapa ni wapi? Futi sita chini. Alafu shanga. Awezi
mstop. Tweet kutoka jela. Kwa guys.
So hey, imekuwa ni episode 576. Rais alikuwa anaendesha LX570. Unaona? Vitu zinaendana. Yeah, kama kawaida, tukimalizia vile tumesema jo, Matabeleland in a premiere next week on Saturday. That's 3rd of January, yes. 2026.
Unseen. Unseen cinema.
Unseen cinema. And sisa hao jo, your New Year resolutions, one of them should be going out there and supporting Kenyan art.
Yeah.
So tupatane... Sindio?
Yeah, unseen.
Yeah, tupatane unseen. See you. We want you to be seen at unseen.
Yeah.
Yes, don't be unseen at unseen.
Yeah.
Yes, so kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, tell a friend. Tukimalizia tukisema, Eko nene.
Eko nene.
Eko nene.